kuwamponya bali balumya obulamu bwange ne bamenyamenya omutima gwange nga sirina kwenyumiza bizibu byange kuwagenda nonyiganyiga mapesa gange nenerabira ebizibu byange nabona bali bamenya omutima gwange kunyolo obankutijisenku nazegansuwa obankufule muwerobere mukibaya emito banga wantereka mucupa usana kukebera cobomanya kale natuzania ekyokukwagala wakinsomesa bwebera nange tulipanga duniya biroto tubizimbe nga batulaba cigambolavu kankuwe kansige nkungule nga byensize omwana maso gandege jana kumuwasembaga makeke nalayiro kumutawa kirimfe bozinga mwagala kukuma lumbe you be the mother to my baby one day you know I loved you from the first day ekirabu kandeke ukwagala omulungi binyuma awalayi binyuma obulabo kansombe kale ne bwe buziba bwekunulira awalayi sitamwa ekirabu kandeke ukwagala omulungi binyuma kunyolo obankutijisenku nazegansuwa obankufule muwerobere mukibaya ebito banga wantereka mucupa usana kukebera munangero talyano nange sifuna tulo zewotali obulamu bwansobera obo obulungi bote babutunda wano mumaduka naye abayaye bali mumazeyo bastimedia kutenda bwe walungiwa arafati fefe busi bakutumira osi bakumi mwene linya baliwulira guno mukwano ekirabu kandeke ukwagala omulungi binyuma awalayi binyuma obulabo kansombe kale ne bwe buziba bwekunulira awalayi sitamwa ekirabu kandeke ukwagala omulungi binyuma awalayi binyuma obulabo kansombe kale ne bwe buziba bwekunulira awalayi sitamwa oba nkuteke kunyolo naze gansuwa ufule muwerobere mukibaya ebito banga wantereka mucupa usana kukebera